Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe.
Manuka muri club mbasumba Friday fresh nk'umusaza Kigali life yose ni mood. Hey, muze turye show. Hahiye, hahiye. Ahunyuze hose ni good vibes. DJ fata kuri fader. Made beat kora kora EQ.
Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite gahunda. Nkajya amatatera ubushyuhe akwibagiza umuntu ukumva indi misonga. Ubuze abana baturi hehe.
Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe.
Ni summertime, ni summertime. Kigali so fresh muri summertime. Abana ntibikoraho bashaka kuba free muri party. Turi ku macupa resha nkanje kora command. Everybody in the mood on the dance floor. Drop it like it's hot, drop it like it's hot.
Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe.
Turya party, ntacyo wazutubwira. No mu mibyizi, ni house party. Nitujya tuva mu nzu, turi abasore bafite ubushyuhe. Nitwikoza amashati tuba mu buryohe. Abakobwa bafite ubushyuhe n'aba basore bafite gahunda. Aya matara atera ubushyuhe akwibagiza umuntu ukumva indi misonga. Ubuze abana baturi hehe.
Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe.
Go down, shuka jini touch the ground. Vile vile bebu nacheza mitambi kumbura.
Abahungu n'abakobwa bo muri imyaka bana we, nibuka imyaka guhangana n'utuntu dutoya mwarasaze.